CK Music Promos.com.
Smart CK.
The business in the pra-pa-pa-pa. You had a curfew.
Abashitina pa filimba.
Team Broca Kill.
Boom, bukra. Hila, hila.
Mwana nusaka warifika koku kitwe.
Yeah, yeah, yeah.
Mchalilia weku kitwe.
Oh, si marira, mchorira.
Na mwaya muka filo kuwela wajoni.
Serious. Bozai.
No more, Mokavira, Kuwera, Imwe.
So, Zainda got it.
Ojo step, Fukumansuni, Kuki, 20 yons, Kutala, Mumba, Fufi, Bebe, Kufumi, Nama, Dance, Zafika, So, Imwe, Nepaki, Tu, Echadi, Lila, Someone, Yoko, Twai, Kara, Kaluka, Koko, Fest, Tumone, Shit, There's a Senate, Ila 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 ila
Fumanyo kutuwa ikara
Sakuna uba ule sasholi mensinga waska pakitu kupungu anateti Kwa wefi bebe uyunesi bebe na bantu baba kwewe tawa lole la papeide
you better come see Bela kube pabanku sa you better come see
Mmm, utandala uli mwene Mchalilia weku kitwe.
Oh, si marira, mchorira.
Na mwaya muka filo kuwela wajoni.
Serious, si bozai.
Na mwaya muka filo kuwela imwe.
So Zainda got it.
Ojo step, fuku mwansu ni kukitwe ni rionzo. Kutala lewe mumba fufi bebe. Kufumi na madanzo, zafika so imwe. Nepa kitwe, wechari lila. Somo nyepo twai kara. Rete ni mpafirimba. Somo nyofo twai kara. Nakaripanga karumba. Somo nyofo twai kara. Kikala kukitwe location ni pakwacha. Nirionzo kutara loku bebeka kukwacha. Nga wacha kumwesu mabotolo tupasha. Nipata after part, fight after fight. Fika mai namba so imwene. Kwa wama presenza ya talala so ya mone. Chari lila kuno tatupungwa na anga. Jashi ya video mgome na nimo kwana.
Kule
ya kushimikilwa fipa lobu finga. Mwaza mwisho tamwa kabwelele motebu. Kwa mbana vwino habana valipena. Pakito fiali binda za tile yalipena. Bashti
mwana nusaka warifika koku kitwe.
Yeah, yeah, yeah.
Mchalilia weku kitwe.
Oh, si marira, mchorira.
Na mwaya muka filo kuwela wajoni.
Serious, si bozai.
Na mwaya muka filo kuwela imwe.
So Zainda got it.
Ojo step, fuku mwansu ni kukitwe ni rionzo. Kutala lewe mumba fufi bebe. Kufumi na madanzo, zafika so imwe. Nepa kitwe, wechari lila. Somo nyepo twai kara. Somo nyepo twai kara. Somo nyepo twai kara.
RTK
Four Battalion Era Skanda Super K Kamba fuire, cash cash, Batman JR Kachos, na vana komanda zire la boss was lose na isande viva Superstar jina bad misai Boss kupala, il se fin
Na mimona vashi hard kiss kira
Sashi weza, YJ is a sea
Nika saile ujiz J Fox kimi CKs
Nshava nika na sangwa na TV street Na maniga parwansha
Abashitina pa filimba
CK Music Promos.com.